maze myaka mingi nkumungu obulamu bwobuli butyolaba tebuterera nagende bwononye ofuna omutwalo ate omaliriza ofunye lukumi abagaga obalaba nkumu nanaabamwera wakula nabo eri mu kyalo nanaabasinga wali obasinga naye bakuyitako mu bukulu kuliriza nkubuulire mwebase bwebasaawo yo katonda wo kuba ebisinga obungi byolaba ng'ebikulu ku ye temulinsa singa omanyi teriyo ssebo atamanyi olwaleero nti obaasula ebyo byobeera mu bulamu bw'okwemulugunya byebikusibye mu bwavu singa lumu wofuna ensonyi ne weetunuulira gwe kennyini n'omanya nti kyo kyokka ky'oli nakyo kirabo kuba eriyo banja batakiri sumulula omwoyo gwange eri katonda wange nga mwebaza okuzuukuka nga buli lunaku nsabira n'abantu bange bayiga okumutegeera nti bw'oba osabye olukumi eri asaba obulamu ofunangayo olunaku lwe bw'oba olowooza nti yakuta noyitako mu malwaliro eyo olaba ensiwa epimu obulamu ekintu ky'olina okukola kasana ng'omanyi nti yakulaba yamanyi gy'ova era ne gy'ogenda ebisigadde bimulekere banadiini nze bemmanyi be bamanyi ekituufu yadde si bonna kye bagamba tufune okukkiriza kuba nabo teri yalaba yesu nina okukkiriza nti lulikya ne munjagala ku mwoyo ne mutakoma ku mpaana wana mutyo era nze nkugambye nti n'olulwo lulikya embeera eye yakunyiwa n'ekyuka kuba oli mukkiriza sumulula omwoyo gwange eri katonda wange mwebaza okusuukuka nga buli lunaku nsabira n'abantu bange bayiga okumutegeera nti bw'oba osabye olukumi eri asaba obulamu okuba omugagga kimu n'okuba obulungi ekyo nakyo kirala omuntu omulamu akola afuna ebyombi naye nosebo bwe ky'otalina kwerabira nti biriwo si bye biribawo ku luli kuba ne bwe buli bati alikomawo nalamula basigwa be era gamba nti n'olwange lulikya ebinoma ne bigwawo netayaya kuba ndi mukkiriza
yimba nawe
nange kimanyi nti n'olwange lulikya
yimba
ebinoma ne bigwawo netayaya kuba ndi mukkiriza
yimba
nange kimanyi nti n'olwange lulikya